Nyame adawuma nti ene nhyehyɛ papa akɔso ɔga nti abrante bia fi a wobɛwura mu ɔwɔ ne TV ɔwɔ ne kettle ɔwɔ ne pressing iron ɔwɔ ne fridge ɔwɔ wahwɛ yi ɔwɔ microwave oven wɔ mu wahwɛ yi ɔwɔ air conditioner mpo ɛwɔ ne dan mu obiara nso wɔ mobile phone na ɛwɔ Ghana ɛboro nipa ɛwɔ Ghana a ɛkyerɛ sɛ anka ɛkyekyɛ mobile phone na ɛkyerɛ sɛ abɔfra yawo ne ne yi a ɔno nso wɔ mobile phone bi ɛkasa ɛwɔ mobile phone because Ghana ɛwɔ 27 million mobile phone lines na population yɛ sɛ 25 nti 2 million boro so a 25 mpo anka 25 na ɛkyerɛ sɛ abɔfra yawo ne ne mpo ɔno nso kuta mobile phone ne bi na anadwo biara yɛ nyina yɛ plug mobile phone yɛ charge wɔn nyinaa ɛwe kanea nti ɛwɔ sɛ abayɛ bɛbɛ biara ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ sɛna yɛsi eyusu iram kanea no kɔ no ɛwɔ sɛ yɛde bi ka ho nti menka sɛ ɛyɛ obiara ɛmfom so nso sɛnea aba no no ɛwɔ sɛ me a meyɛ mampanyin mehwɛ sɛ na mɛtumi atoto nneɛma a yɛbɛfiri saa dum so no mu a ɛkyerɛ sɛ yɛnsan ɛmma saa ɔhaw no mu bio nti ɛno a yamanfo no bi ɛyɛ ɔyɛkyerɛ ɛfa dum so no ho na mehwɛ a ɛm sɛ nea ɔmoyɛɛ no ɛhyɛ me nkuran sɛ na ɛbɛyɛ a mɛsi ayɛ adwuma ama yɛfiri saa dum so no mu.